You're listening to the African Music Mix on the Voice of America.
You can never tell a punch. Oh, you can never tell a punch. You can never tell a punch. There is always something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix.
African Music Mix.
And now, another song.
Free on your favorite radio, VOA Africa.
Tini The music continues on VOA's Africa Music Mix.
Are you ready?
You miss an hour, you miss a lot. The African Music Mix on the VOA.
Yeah.
chombo cha dola wewe. I say wewe, umefanya makosa kibao. Umeburuta vitu kibao. Kibao zako kwa nini dako? Sasa kama nakupeleka polisi utalala nini? Nikifungua master hata kama kuipo chowe kibaka kibaka. Umefanya silapo la kupayuka. Mangu yako na mamwili nako. Umenyofa kila funa bisa utinyago. Utinyago wewe. Sasa ongea kwa msiku kwa mtoko wangu. Sio nakunja uso, nifanye kingwendo utoke desu. Nimetoka mafunzo ni moshi. Na mbinu zote za kijeshi na kipolisi. Kibaka mdogo kama wewe ni baba ishi. Kisa tisa chito chochote ni utoke mtoko wangu. Kukamua ndo kati yangu. Kibonge wewe, hembu panda kwenye RS. Tumepata taarifa zako kwamba unauza gongo uongo. Unabisha. Lugura atoliki kwangu kia usilio ukaria wewe. Unajifanya mjanja mwe wewe. Aga kapesi kako meka gongo. Arafu unajifanya maji ya kunyo. Tunye turewe mtuipie magwanda. Unajua wanawaga wa Dar es Salaam kwa sisi polisi wageni ya tatu. Tukiwa tongosa bila mkwara wa magwanda wakubali. Arafu ni maje uli. Ukiwambia mambo vipi. Wanajibu kama mgambo kasoro kilu. Kwa nini wasijibu kama polisi kasoro bundu. I say fandemo. Unajua ini case. Kukupa mgambo kuliko sisi mapolisi. Auto ades na makonzi ya utosa. Unajua utani na wanachimisi taki wewe. Vijana wabongo leko tukukosa wewe mwili mkubwa ninge wapa kesi. Nimepita maskani ya wakani mtabibi mshweja. Kwani mimi mwasa mwedi mtuwa mbea. Afande gosha mtuwa tabola. Afande saidi mtuwa Dar es Salaam. Akamatio vina ukapuwa zalamu. Anatebu cheshi. Majina naishi mabina ondoka. Wanatuita manjaba. Mamwele. Waze. Sisi waze wakati damu inachemka. Kula mtuita kumkuli jina notupa bosi wetu. Lazibu mtano kipano chetu. Vitabu ji. Kachin. Kachin.
Something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix on The Voice of America.
Famia kangi na zotingeza e Lomuna lakota ya kanabeti Bishiri na mo, se la verite Na ya tibeti mi, mi e kimoko Zati sala e, diferans ka iyo e Leti mi na lega
Stéphane Sapo, le beau garçon.
Leti lina lege ti kumo kalu, mikiri na noti ya ya nasika. Bijure na mon, c'est la vérité. Ayati beti mi, mi e kimoko. Sati sala indifférence ka iyo e.
Swapi, Société agro-pastorale et industrielle.
A commencé na yatinga eh
toi et moi
a commencé na sika eh
iramo
e kala baba na mama eh
jure na mon amour mi jure eh na yati meti mi mi e di moko
yati sala
indifférence baba eh
inga nambi
mekoti meti timbi
iramo
Commencé na molenge ae
Mbira bo kalua ae
Commencé na yatinga ae
Toi et moi
A commencé na sika ae
Mbira bo
E karababa na mama ae
Benjamin Beloum Madina, Mama Paul, Kadiza, sans oublier, Petit Ama et Petit Beloum.
Come on.
than honey and less than half the calories. The African Music Mix on the Voice of America.
Cap la merveille. Elle est maravillosa. Elle est pibe de ore, pichichi.
Pali y popa.
Yes, Olivia. This is the champion's love.
Searching for the songs that will soothe your soul? Look no further than the African Music Mix on The Voice of America.
Now wewe ni kama cha na peji mimi na wewe ni kama chana na peji ma
Listen to the sounds of the continent, where it all got started, on the African Music Mix, on the Voice of America.
are listening to the best selection of tunes from throughout the African continent, the Voice of America's African Music Mix.
I'm not a man enough. Mama wako, what's in reach you loud and clear with your favorite music. This is the African Music Mix on VOA.
Like sunshine for your soul, the African Music Mix on VOA.
Voici face à la croix.